baahilaha isla
saakila tahna
war wax kulinne wa yaabana isla
baahilaha ana saxal abaay aba wartan nag wa taafte
hada kale gal if you miss me ana
nag man tan quruxdeed maxaa weynyo
la abu waxba macane
la markan ka soo qabaa
ani daf
ani dafta
walaana ahas
wartan wa kul go karnaa ana raba
ani walaana ahas waxti wa igu qaado habadan xijaab madaw la igu qaado
saacad maashida unis
abu ana ka dhiga girkay intii faasa ana ka dhiga
fere laakiin hadii wiil dhasho ana igu sameeyaa
ruuxay atay atswaa ila hadal
abaa ila hadal ruuxay abaa fere